Nesitia unanitafuta, nini unachokitaka? Nesitia umekuja survivor, champisi unanitafuta. Subuhi kanya survivor, namtafuta mkobo, sababu onekani kwa kadogo, kadogo mambo mambo kadogo. Subuhi kanya
Sapa boy.